From the conference,
a free conference center, a war temple square, a war Salt Lake City, where any Kosiada no pa in Shiamu, a fat, a sorry in Shiamu, a free Jesus Christ, a sorry, a war homa, a cheery man, a Casafono, a free, a sorry in penny for our own war a dear soon, and a doom you anymore. Momo Tabonaco fork and a tunium. Na Bonneville for so and a day, Sajuma de Ebreno. Na Bibia, I was somebody, Mupa somebody, Sadi, Eddie Juma Biano, I was set Mubo Bonneville for a manier. President Monson, sorry. And a President Harry Henry B. Iron, and a all conductor, Sah Session.
Brothers and sisters, we welcome
you. Ye mamu akwaba ewo kosiada anopa enhiemu a efa enhiemu a etoso aha enwo twensia ema asori Jesus Christ asori a ewo ma achirim ma President Thomas S. Monson a oti as enhiemu itino ena ama mekwan se menye church kwan ye de yenchira ene yenchira ema asori ma nyina ewo wiasim fana nyina mo amoshia mudi radio mudi tv ana se kwan bia so ehia no ye damase se munyina amoshia mo ha asori panyimfo nso a muso maba ha se enyuma ye beto wo sa adwuma ye se no mo motabaneko fo ene beto Mark Wilbur, Ebert Church, or more a quine, na Chris Kiansen, so, and a bebo organ. Choir no Ebertunium, say, my Zion, and Shia, na omo a desired way, a baby a quine, na omba to the morning breaks, and so, na at the Anthony D. Perkins, abo, of 370, so abo pie. Na ovia. Choir for no sir, best out to Nim, sir, Medi Yanko Ponchi.
Oh,
Our Father who art in
power, we are grateful to be here. Yedawasi se ode trustem no aba. Yedawasi se wat uche wohu eni woba. Eche on komsheni Joseph Smith no na trustem no wasandi aba asase so. Yedawasi se uma wabofo no eba asase so se debe a ombeche e kwen eni Book of Mormon se debe be di oba Christu hu adanse ye. Ene uma be apempem yeshia ewo wiase mu fana nyina a ye pese ye betie wasem ye bompa ese so be shire na wo shira ye komsheni a any president monsino se ne wo se ehye King Benjamin Edin na otimi e kan sem pa che ye se debe ya yakoma ebe sisa se debe ya yempese ye beye boni bia ye tunsan efre wo kon 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 se onbe kan ye ho se debe ya omo a omujidi eto sinu na omo be den omo a omo hwehwe ayaresa ni die omo akoma so ade nyina wo debe ma omo yesu enhia se efa o bana obewuma ye no ho na ye bom paye e wo ni din mu empo yesu kristo din amen.
It will now be
a privilege to hear from our prominent President Monson. S. Monson. After President Monson, the choir
can make the pathway bright.
Sister Bonnie L. Axison, a free young woman, ehono na ono so wea Bishop Waddell ono so ewo presiding bishop so ebekasa President Monson.
Brothers and sisters,
enyanum na dofonum. Asana mesha asie akasa afa masem no hono. Pepese me announce me can temple and 9 a ye be si ewo wiasim. Na de dika Quito, Ecuador memu. Raye, Zimbabwe mu. Beremu, Brazil mu. Ena Lima, Peru so ye be si temple bi mo ho. Ebram be kan asori hu asori edsuafo dum yo no na asori no wo temple edionum yo no mpo na sin aye da temple edi ewo provo mu se se yo temple maako aha edionum we eye energy esronko se yetimi enya temple bebrebe sa efe enyanom ni Adolfo, me pese me damasi, se me timi eka ensem kakra chiremo. Nansa imagine se enoma yebe ye yi no ho. Ye ka se abakosem no, ese san en kakra. Sa ansu na nipa enso abra botie. Ni adia yebe yi no, ene be chire bebia yebe kwa kusi no. Ebra ye nam asasi so Nyankopon ma ye pɛ sɛ yebe yi nyeye. Nyeye pɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ yetimi nya dankwa. Na de yebe yi ɛwɔ abrabɔ no, abra yebe yi sɛ yebe bɔ no, ɛna betimi ama ya akɔ ye jankyɛn. Mu nyina mate Allison asɛm no. Allison na ne nsɛnsɛm mu. Na yɛse ɔba baabi a nkwanta bi na afei ɛpae mmienu. Na na ekɔ afanan mienu na efe ebra ɔdwene ho no ohu ɔkra na ɔte ho no mu efe Allison ebusa ɔkra ne sɛ de he ekwan no de na me yi no na ɔkra no busa ne sɛ ɛno no egyina ne opes bebia opes ɔkɔ no sɛ wonni bebia opes ɔkɔ de a na emfa ho sɛ de obeyi ye de ente sɛ Alice ye nni bebia ye pese ye kɔ ena ehia se yebe ko bebia ede yebe mae dan kwa a eno eni bebia yepese yeko mumiye yi ekwanpa no na yenya gidie sronko a eno ebe boye ho ban a every enoma obunsam etumaye no gidie sronko a ebe mae timi agina pintin na yetimi ayi ni eye se yanya gidi sa na yentimi nye adepa bia na emom se yanya gidi sa yebeye yebeyi de pese ye et drew maybe o honom a ya na yebeye normal yebeyi ade a enye papa na emom se yebenu ye ho no yakopon e de sa akyede amaye sa na yetimi aba kwan pa no subiem na yetimi anya dan kwan no ewo nyankopon enchen mumie nya ahoden no na enya gidie no na yenji ni e pa de eye pa no de edin na me yemfa de emra de ebe ko sey mu ebra ye dwene ye norma ho no da bia no de ye yi bia no mumie kai Kristo na yenyi ekwampa no yenhwe Kristo we any mempire bo ewo Kristo dobo Yesu Kristo dim a oya jenkwa amen.
The song.
On March 30th,
March, a day chato, a fear tremwin. In film, you know, Aqualia BFN Ethan Kaseka, our free American folk, Wuyuta, Unyan, Yare FN pneumonia, and Tine Yadena FA helicopter, the Neko hospital. Area primary hospital, a young Kuala hospital. Now, name mommy, a friend Michelle. Now, your man, not now, helicopter movie. Now, your man, I dear Esher, and I send you obey to me, and you want a walk, a looping Akasana, or Tesena on a year, a Kualano, a German, or no, I am nurse, Nino. Michelle, in who's a Kualano, a walk. Asem kese pa na o haumu na sa amreki mu no Michelle ehunse na onwo enam srom no hu Draper Utah Temple ntie wo ewiemu no na osan hu Jordan River Temple enso eni Oka Mountain Temple ena Salt Lake City Temple enso na adwen bi ba na dwem se ujidi anase unjini. Na okan sa ade we say okan se na mesua se enshref o temple mu na ebusua e wo hon mu dan na e wo bra me wo primary ni young me na machre we e wo me call mission Mexico no na yesan e ka me so me ne me kun asa e wo temple na me chre chre e wo efa ebusua mu bra na me chre young me na masan chre sa ne ma we e wo family home evening. Minim na na me gidi ana na me amemu ayen eba senia ansemisan ba majim sunsum no edi adanse chere me kumam e ma me hu ade ana me na me gidi pa na sa brenu me bompa ye e chere meja wosro eda na se e wo nimdi a me wo ani gidi a me wo fa ebusuan se ebusuan e wo hon mu dan na na me dana se wo ni ba Jesus Kristo e na wo ma sa de we e ye ye na me dana se ma me ba no na me ma urade no ehun se se e wo mu se o so de Ethan e ko ni ahimemu a eye eno eye na me bompa ye edi me kure me rain na se ni mu na minya enije se sa bra o haw emre num no minya jidie no ene ndie no se o nsem ne no kra na Ethan etna aya sabia hon mu na otwe bebre na empire ankrofo boy ni akontre ene elde ayeye no aya sabia hon ema ni timi efri aya sabia hon eba efri sese ne ho ye na aya kasen sa adia Michelle ewo mu no etre no se adia ne ya tre no na bra bonna ne ne nyina no na enye ensem kakek na imumeye no kra e obri hon ma ya na enshae bo eba ye ho no eba de bia nti na ye ya sorry ma no ye enti ase ye eye anwade a ewo so ye di eja ne echi ewo na sorry mu na ye ye ade a na ye dwin se ye nim bibia na emfa ye ho ewo enema ewura ne de ma eja a jinkwa na ka se se wudi memransem so na utoko so kosi awie ya ubenya dan kwa a ye achede kese ewo achede ewo nyankopon e ma ne manyina ye gidi se asori we se enye bebia ye kwa so kosi ada keke na ye be ye se na ye be ye ni papa pa na emom since enye kuo keke a ye kwa kotrem na enye se nye me bia awofo betimi a kire onwa keke na onwa timi aye ni papa da chi mia na sa asori oho ma ntima ho tifu eye esin sa nye ma ma keke na drink kakra bi se enye ma ye ka ewo enchechire mu ye gidi se sa osum na Jesus Christus edisi hono ewa asase so ene asande aba a nyankopon komsheni na ode ba o ya braboy mu ye mrei mu na zatumi a na onwo ode ma na gidifo Nimrem, Sansuna, Onga, or as I see, say, Onga, your friend, as of dear to me, Yanko Pans of dear to me. Ye nimses are of dear to me, ye benya, ye dear to say, a subo, near Nyas, Susum Kronkron, a betty, and one a train chain, then ye war a deep for ne, a comes a four hour, and we did a sorrow name, and numb Safoa was of dear to me, a jiddies, a Yanko Pon, a cassacher, and my enum a comshining. Na ye jidis as that to me, Emma Yetiminya Apam, any idea dear or temple, na Dachin be a Yetimi, Aquani, and Yankopon, Aquacotna, then na sign so actress as that, and I'm said to me, I busia bit me at Sahon Mo, Akonga Boom, then Nasongo Sahon Mo Echo, ya I warrior, a ya pamphu for a warrior na. Ewo temple mo on bit me at ye bit me at Jesadi we say enye yenkwa nemum ya ofo ne na namu onwewu ah wotun asase so onwe nya epeno ene ho kwan anye sadi ebi ye nim se ye bit me aye sadi we amon ewo temple ye jidi se enam okomsheni ni tumi nyankopon tumi no ye nya kyerɛsɛm ni bi abeka adansidi a bible no ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo ɛyɛ agyenkwa na ɛwɔ wiase mu na yesan ɛhyɛ sɛ Yesu Kristo asɔre ɛwɔ mankyirimu ahotefo ɛne nyankopɔn aheman a ɛwɔ asase ɛne asɔre a ɛyɛ nokorɛ baako pɛ wɔ asase na yɛfrɛ no Yesu Kristo asɔre ɛmfiri sɛ ɔno ɔyɛ ne titirani na yɛ nasɔre na biribia a ɛyɛ nyinaa ɛyɛ ɛtumi yɛ ɛfiri sɛ ɛne mpata a ɔyɛ man yɛnim sɛ saa nneɛma ɛda yɛ soronko yi yɛnnya ɛwɔ baabiara agye sɛ asɔre mu na sɛnea nsɔre aka no ne nsom aka no ɛdi nokora yɛ biribi papa no ɛmu bie ne hɔnom a ɛwɔ tumi sɛ ɔbɛtumi ayɛ a ɛyɛ de a ɛbɛma yɛ nkwagye agye sɛ nea ɛwɔ asɔre mu yɛwɔ saa nimdie we na ye jidi ana na se nema we ye no kra na chese ye wo asem kese a ye enda so ene emoa ewiase enhu bida na ye jidi no eye ade a e wo dan kwa ho susanso we na ye begie di no e wo se ye nya or trust some free ye trim e ba yakumam ye betumi a gbe bia ne ne nemu a keke. If you say, yes, sir, and said, I was here, yeah, I did, yeah, was here, yeah. A beer, a bee, and you'll be in Shasubi to second Benjamin, a catcher, and a crofon. Now, only nice soon, any neighbor cook as a ampa, your GD, and some of our catching now, Nancy Alphins, you're sending the cream, the new cream, and soon soon crum crono, a free a radden horno, Eddie, and society can see beer by a Yakumum, na they say ye need or pepe be as a barber born in name of me a bear papa. Now I will say, pese ye be nyagidie o bra ye be sua trosun kronkron no na ba se ye be di nyankopon mransem se ye be sakrapa no se ye som afoforo se ye bom pa ye ye na ye kọ temple na ye di nyankopon ahye se ye nye na yo se de bia ye tokoso ni de bia ye na de bia ye bi sam se den na esi ya mabu eye onwa ada dwen kese pa ene sa edan kese na book of mormon no e kan na ye troman na ene na ye bu ye ni enwusu e wade a liha ehu e wo dua na dan kwa dua no ene nipa na onwu di onwu nsa e chechre nkrofo so wo dan kese no na ya na ham me koma se enkrofo a onwa ayire onhu afa esum na onwa fa kwantre no so akwakoso otrozem na onwa sa efrase ese onwudi eduaba no na trozem ne kase na afa onwa onwa esisi onwu fefefe na onwa dan kase na onwu sretwetwe won di onwu sa tretre onwu so no ewo bonwa wa edi eduabano na onwo edi eduabano na onwo eniewu efise onwo na ewo edi esre on twetwe on ne ntino onwo twetwe on ho fri kwampa no so ekokwa bonu so sa eniema we echre efa yen a yenya trust them ne osum no ya brabom se ye wo ye tum anase ye ko ebe wramu efa isum ne ababe hunu ye di aduaba no a e dressing bibia ne ye pese ebedi na ebetimi anya ama ye dan kwa ye achede kese ye wo yakopon e wo se ye koso edi na ye ntie ne ankrofo a onwotwetwe ye na onwo peso on ye nwinwi wo ya brabom ne ye hwehwe asinto e wa so penny from now Debbie and I'll see a year when you GDFA and Rimmie and that was some ball Eka said I'll see it tonight a shame not year who a cost near soy and sir you know you was a shame and your fans on it yeah quite courage if you see Nyansa said a baby boy a me to me a fat or how na ye won do da senior Ethan emma me e jran gidi a wono na okan e wo bra na o how won mo se me gidi en sa na ye nso ye betimi me di a dance ye se ye wo erade ne ahimam e achede kase a eso me di a dance ye se nsrane asumdi e be free erade no na onwe di ni mransam so aye eso sin bibia nipa betimi adwe na me di sa dance we wo Yesu Kristo din mu amen.
A few years ago,
my son-in-law was asked to teach me how to teach a primary class of five at the school. Our dogs were the designated enforcer, doing their best to keep the school safe. In order to teach the principals to teach them, during one especially rough class, after a number of warnings, the little boy, tina akole I said o wa ho den bebre e fe ye ba kunu ye di akole ne pie ye e bra o pese o ne ne kasa no se de be a o be hwe akole na awofo no nanka wa ka o maka sa che no e na akole ne ma ne so e kan se e bre bi o ho no a e den se madwin Yesu Kristo ho in our journey through Ebra yefa onam yimu no intended destination may be eya na enoma eya den ema ye kakra na ye nyina ye befa awrehom kakra e da Joseph what no eka se awreho ebeba ye nyina ye so ebre bi wo ya brabom ye nyina ye befa mu bi obia ni ho a on famu bi nyakopon embo obia ho ban emfri arehom nemom ya ho oden a yebetimi afa mu ewo anigie mu no eb se ye yebetimi adwen Kristo ho anase ye ntimi ndwen ho se ebenya asumdwie anase ebenya asumdwie wo yakoma mu no na ewo se agi Kristo di na e was said yetimi e kai se Kristo e bebo e ho ban na ye nti bibia ase nemom dia komchefono e che ye no e bebo ye nemom se ye koso diso o ma che ye bo se ye benya asumdwie Yohanes sempanim no Yesu ka se oha ye famu no ye ma ye ninje na ma ye nsuro na ono no ka se ono ni mu no ene yebenya asumdwie gidie wo Kristo mu no ene se owu maye no eno ne eno ma edi kan a ewo nsam yi mu na eno ne ade a ebetimi amaye dankwa ene asumdwie ewo mu we no ya brabo mu nyakopon emaye ekwan a yebetimi afa so anya asumdwie eno ma oka se yensua no yentie ne nsempa no na yen nante ewo ho hobrasem ewo ne honhum na eno na be mayen asumdwie ewo ne mu okase yensua yentie Nye nante weye noma miensa o de bo shaka on de dikan o si ensua no Isaiah etro se mumbre o se nipa bebre be kase bra na yen ko a bushen so e wo yakopon e fi honom na onu no be cheye na kwan no na ebra enoma esisan ya yesisi temple bebrebe no yesua Kristo ene ne honsem pa no ene de oyee e maaye se obo asase ni esuro se onu no eye agye nkwane nipa omaya sumdwen president monson akyerɛ se ewiase bi etimye e baabi a emuye den na mmom se yekɔ temple na ye kai bosha ya shena ye betimi anya ekwan na ya fa ne e dene mu nyina na yetimi adi insohwe bia so na enonum ene betime anya asumdwe mu no ebra ye me was take conference mu e was South America me mu no mishia awarfobia na omu eba ketua ewu na na omu dia reho na mishia okunu no na femitie se omu ahwere omu baketua na ebra okan na o ase o di awreho ye na de na eha na dwen pa ne se ohu ne bofra ebiem na ebra okasa no okase na omu ka asore no ho no enche na omu di kan eko temple eko honomo ena omo eko ka omo mani nyina ebo omo ene omo nanka omo pese omo san ko pa na omo nyeska nti ansa na omo ko no ena akola no ewuye no nti mi husena sebi onwan na ewo mse na odi awe hore ba na onti no ma sikakra nti mi kire ne se omo ba no o stela omo ka no ho nti enya ade a omoba no omuhu ne biem ombehu no na efe na nigeye eno busa se nti asema meken e yampa na na efe me kache se yampa no eno se pacho betima kache obetima kasa ache me yire na na ne yire no mpo no odi are ho kese na efe mene enya ba no so kasae ena me chire no sa ensempai se omo no ebehu omoba ne biem na efe mame onyani dasuo en obusa me se ampa se metimi asoni mu biem eye obesa ye me ankasa media biem na media dance e che se so ono no bobra pa no di ensempa no so a no di Jesus Christ echi echi a obenya ne ba no na obeso ni mu biem sa sister to Mary no na odi awreho se ne ba wu ne mom us ode any daswo any enasia ema Christo enam temple adwuma ye ye no ebre bia ye be ko temple bia na ye ye ne e wose ye ye no na ye ye ahyehyade e wo temple ni mu no ye kye Yesu Christo mu no na ye nya asumdwie ebra ye tie ne sem na ye sua no ho sem president Hinckley Sanka sibim ye nko eja ne fie na yenya ne ho konkron na yeni ni nkomo na obu hu asumdwe a unhu no ewiasem ba bia ne to simie no osetie masem ewo doctrine koron wo mu watro se se mi anka se meka se ona se mi nko abeka se no eye me eya de kro na e free adam emerso ebe pim samwe a present monson edi yanim no yankopon aka na sem afa ono no nkrofo so omo a omo yi se ombetie no omo enya bible any asumdwe ewo enomo mu buko omo mu so no sene sister astral e kan no ye etie bibi fa enoma e fa omo a enoma liha ehu ewo first Nephi chapter 8 mu se edan kesia ewo saas no mu dede a ina e free mu no ene amasumpo a se omo omo mu no omo sreye omo e hoa hoa ye se lebe a ye be free bibi e kwan pa no so no e free verse 26 no ka se metu mani ehreye na mi hu se insuo no echi ho no mi hu edan kakraka bi na nipa hye mu ma a na omo sresre na omo de mu san echre omo a omo edi aduaba no na omo eso abani di hwe no na fina omo e afere na omu eyiraye na verse 33 nso no ye kan bibi fa nkofo foforo ho a na omu de omu liha omu de omu amfiri nyankopon chen nti ose liha ka se omu ana omu de aduaba no omu de omu a omu amfiri ho omu koso eka ho na omu a omu yiraye anase omu amuka ho no noma mienu pe energy esesa omu omu a omu yiraye no omu de omu ka hweye no oho omu de omu ankoso ndi bie mu omu ka hweye na omu jaye ena omu kotie omu ana omu wodan no esere omu no eno ene ma omu yiraye nemom omu a omu ka ho no mu no omu de omu ka hweye no omu koso edie omu di sa eduaba no ena eno no ehye omu nti omu ana omu sure omu fri edan ni mu no omu antie wo omu omu koso eye no ma ene kwai se yeye kosia mankwa kristo sum ne yeye yesum kristo bra ye pe yensum no da bia ne yentie ne nsem pa no emfri ne komhyefo no so obonsam ma ye ekwan bebre a ebe ye be ye se eno ne kwan pa no se de be ye free asundwe mu o ka ensem a ebia obadwen se eno be ma ye asundwe na emom entisa etise omo na omo free dankese ni ma na omo sreye bibia bedwira gu no kreno ye be hu no prime for nyum no o se west nyankopon ko a fo no se ye di omo nsem so a eno mu na ye benya bible any asundwe ne tosu mi nsa se yen di nyankopon yen nante won mu no nyankop Christo atun sa se yemra na yenante yenene ne nante ono watun sa frere se yenene nko gasemani na yenko Calvary na yenko yenyina mfa yenko owuo nim na yetimi anya enshira efri ono no ni wu a obewuma ye no eye ade a watun sa frere se ebenu ye ho na yetimi anya bonifache na yetimi anya asumdwie We have all felt yanya atenka se ye di areho ebra ye ye bone na se ye kase ye ni bone bia ye daada ye ho na ne kre no eni ye mu na emom se ne ye bone eye se ye bone be ke si o se de kristo owo no e kan ye ho a ye na ye nu ye ho a ebe ye fita ebia bone ebe Share so, nemum Christo Muni Ebenya asumjie. I'm a back at one. Na ono so no onya atenke free nyankopon sura bofu ho. Na ono so echre ne kwine sedebea obenya bonifache o hun se na ondi nyankopon mran semso. Nemum na ne bon neson. Na oko so ka se mekai se metie se meja eka se Christo bi beba a oye nyankopon ba no a oba bewu ama ya jenkwa no na misu echre no se Yesu nyameso bonifache home mobo na ebra misu efre Christo no ena menya bonifache na misu ewo ni dinimu na efe minya asumdwie ema mekra sene ama eye ye no sanso na ye nso ye betimi anya asumdwie ama ye kra se ye nu ye ho na ye ni Yesu Kristo enantin asumdwie a ye hwehwe no anya ade se ye betimi aye bibi keke no e wo se ye ye ne ono no epese ye ye no na ye ni na enante sene ye betimi anante Yentimi en shedye. Yentimi yidye best ebeto yen. Nemum yebetima ya Christo. Asumdwie no se ye di Christo echia. Na ye dwene Christo ho a. Me di madanse se Christo ene ekwan no, ene ehan no. Na ano nkwan mu ena ye benya asumdwie ewo abrabu mu ene dan kwan ewo ye gya wo so Christo enchem. Amen.
on a signal from the conductor.
If the conductor ne eche ye kwan ye be sorry na ya kan kwafo no ho na ya tunnwom se ye nwa ye ninje na Yakopon e ye ohene na ye tunnwom we no e the D. Tucker Christopherson and a Quentin L. Cook a mo fri suafo dum ye no on betunnwom na efe kwafo no be san tunnwom biem.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I speak today of fathers.
Because Bibia ni ho di mi chen ni abema bitmi aye so baye abaye ja eni okunu trophy be fan Blankenhorn so etro kase and ni pe bro America memun so na one pe ejapa asem cry ebinu so one kai ejapa biom ebinu so adrian se enya di ehia eni pe bro so on ye and here on say being a Japan as a Japoni. Nipper, yes, you must or Jun say, eh, and yes, say a Japan, and so on pet. Yes, Yastro must be a GDSA, a here say, being a Japan. yegyedwum sɛ ɛhia sɛ agyapa biara nso na ɔde n'abusua yɛde adi mu paa ma no mene sɛ nyankopɔn no wahyehyɛ sɛ agya no na ɔni abusua nim wɔ ɔdɔ ne nokorɛ mu ne tirine mu. Yɛgye tom sɛ wɔ saa adwumayɛ mu nso ɛhia sɛ agya ne mma nso bɛboa wɔn ho. Yɛgye di sɛ agya pa adeɛ nso yɛ adeɛ a ɛdi mu nanso yɛtumi nsesa wɔn. Ebinom nso wɔ wiase mu nso a ɔdwene sɛ agya pa yɛ o anaasɛ ɔdwene sɛ ayɛde pa ɛsiane sɛ ɛboa mmarima ayɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne mma nanso ɛboa nso ɔnyɛ nipa pa na ɔdwene sɛ ɛhia sɛ agya nso bɛyɛ wɔ adwuma sɛnea maame no nso yɛ ɛhwɛ wɔ ma no nso no nso yɛhwɛ wɔ no nyinaa sɛ ɛhia sɛ mmarima nso bɛyɛ agya na nipa bebree nkoraa nso bɛnya agya pa na menyinyia nso yɛgye ɛhia anaasɛ ɛdi mu nanso asɔre mu nso no yɛnim sɛ agya pa yɛadeɛ a ɛdi mu kyɛn wei nyinaa asɔre sɛnea deɛ nyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ yɛagya ɔsoro nso na ɔyɛ mfa tom ɔma yɛ ɔsoro yima mu na ɔno na ɔyɛ yɛagya wɔ bra asase nso no adam nso na ɔyɛ yɛagya pa yɛagya a ɔdi mu no sɛ yɛbɛwie pɛyɛ na yɛbɛnya yɛagya ɔsoro nso na ɔyɛ yɛagya a woyɛ pɛyɛ wo nyinaa mu so no wɔ ne sumanbɔ no nyinaa mu so no wɔakyerɛ yɛn kwan a ɛbɛnam so yɛbɛma yɛdɔ nso yɛbɛwie pɛyɛ no because saa adwuma yɛ nyinaa nso no yɛbɛtumi anya mfato mfiri nya agya ɔsoro ho ne ayɛ sɛ nea ɔso yɛ no yɛntumi de nyankopɔ bɛyɛ nanso yɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ na sɛ yɛwie nso a yɛagya ɔsoro nso no ɔma anwumonyam na wɔgye yɛ tom mu wɔ mmarima nyinaa nso dɛ sɛ yɛbɛyɛ agya nso a ɛboa ma yɛhu baabi a yɛmmerɛ wɔ yɛbrabɔ mu ɛne baabi a yɛwɔ ahoɔden wɔ yɛbrabɔ mu agyapɛ biara nso de n'abrabɔ to yɛ afɔdeɛ ma no bɔsua mpo no nso no yɛagya ɔsoro nso na wohwɛ saa mfa tuama yɛ ɛsiane sɛ wɔdɔ yɛn paa nti no ɔsomaa na yɛagye nkwa yesu kristo mɛwu ma yɛn mɛfa n'abrabɔ mɛto ho no yesu no wankasa na ɔkaa sɛ ɔdɔ biara ne ho a ɛdi mu kyɛn sɛ wobɛtumi de wakoma ato wɔ awu ama wo yɔnko agya pa a wɔde n'abrabɔ to ɔma ne ma n'abusuafoɔ no nso no a wɔyɛ adwuma wei nyinaa nso no wɔboa yɛabusua no wɔhyɛ wɔn den adeɛ baako nso wɔ adi mu paa sɛ agya pa nyinaa bɛyɛ ne sɛ ɔbɛtwe ne ma akoma akɔ nyameɛ no mu nanso nea wɔbɛka ne ne fatom nso no na wɔkyerɛ ne ma ɛkwan a wɔnam so sɛ wɔbɛdi nyankopɔn anim wɔ nyankopɔndada ne mmerɛ mu nyinaa nso a saa agya pa yi nso no na ɔkyerɛ ne ma no sɛ wobɛhunu ɛkwan ama no sɛ wobɛnya asomdwoe na wobɛnya daa nkwa nso agya pa nso wɔka ntwerɛ nkronkron no ɔne ne ma ka ntwerɛ nkronkron nso no wɔkyerɛ ɔkwan ama no sɛ wobɛnya ho nkronkron aka ho wɔ abrabɔ nyinaa mu nso no wɔtwerɛ nkronkron nso ma yɛhu kyerɛ yɛ adeɛ yi sɛ nokorɛ ni sɛ mo a moyɛ awofoɔ a mowɔ asɔre mu nso no sɛ monkyerɛ mo ma sɛ wɔmɛte yesu kristo nkyerɛkyerɛ ase ɛfa akomasesaeɛ ne gyidie a ɛwɔ yesu kristo ho ɛne asubɔ na yɛde nsa bɛgu wɔn tiri so ama wɔ ho nkronkron no nso a mmerɛ a wɔde mfie nwɔtwere nso a nyankopɔn bɛbu mmotan bɛbu mmɔtɛm paa no na monkɔ so mmɛkyerɛ mo ma sɛ wɔmɔbɔ mpaeɛ na ɔmɛnante tene ne mu wɔ yesu awuradeɛ no mu wɔ afe yɛ apem ahanwɔtwe aduasa mmiɛnsa no nso no nyankopɔn bɔɔ asɔre mpanimfoɔ kɔkɔ na ɔka kyerɛ no sɛ wɔnkyerɛɛ wɔ ma na ɔma no nyankopɔn asɛm no ɔka kyerɛ no sɛ monkyerɛ mo ma nokorɛ ne kaneɛ no sɛnea nkoma nyankopɔn nkoma nso kyerɛ mo sɛ monyɛ no nso no wei nso na ɔbonsam so ɛwɔ tumi wɔ mo nso no ɛnam wei nso nti na mo so mowɔ ahokyerɛ mu no ɛhia sɛ awofoɔ agya pa nso wobɛkyerɛ wɔ ma nyankopɔn ntwerɛ ne ne mmara so sɛnea psalms kae no sɛ nyankopɔn de nazasede ato jacob mu na ɔde ne mmara nso ama israel na wɔma ma nkoma sɛ ɔno ɔyɛ agya pa no nso no ɔnkyerɛ ne ma no nso sɛ ɛbɛyɛ a nkora no nso nyinaa nso wobɛhunu nyankopɔn mmara nso mpo nkora ɛbɛwɔ no nso no ɔn nso wobɛhunu saa nyimeno sɛ ɛbɛyɛ ɔn nso wobɛkyerɛ ne ma no nso no sɛne ɛbɛyɛ a ɔde nnida so wɔbɛto nyankopɔn mu sɛ ɛbɛyɛ a ne yerɛ ɛmfiri nyankopɔn sɛ ɛbɛyɛ wɔde nyankopɔn mmara nsɛm so nokorɛ ni sɛ yɛka sɛ agya ma ne agyafoɔ no hia sɛ wɔbɛka bɔ mu na wɔbɛkyerɛ ne ma nyankopɔn ankyerɛhwerɛ nso Yes, any pants are for a vote in the map, my papa, your friend, Paul Christophers, you know. Sam Renner is in the brain, so I catch him and say, now, when you send me any papa, no way, no crap, or can of crap, then it's no person or they obey vote to a man. Me, I'm a friend, so my kuma, so my kuma, mupa, then mommy, and Nigia, and mommy, who said, me fat, me, not to my papa, a quamo. Now, my papa, me, pay it.
Discipline and correction are part of
the man, so he answered, Betcher, and
said, a father must exercise particular.
Even answered, or don't here. So we even saw more money answer
abuse, which is never
you better don't want. Nay, you be a bit more, a bit more, must say, woman.
Say,
you correct him, man, so he answered. You're not a dog, and no concurrent, so and a bad boy. I may yes, I do. Some concurrent back on your home. Now say, you're correct, you're managing you, so he answered by one more who is there. A dog, you don't want, so a sumbo chain, you mean you know, and a senator, one tie in. No, but who is there, you don't chain a womb putting sooner.
Say,
yeah, when you answer, and he answered about punishing your mouth. Now, so you hear and say, And I said, one couldn't be a name from Oberchen and say,
of truth and sober.
Omanante or Necremo. Number one chance, one no one some.
We recognize the agony of men.
You who say, remember, a Japa be brilliant so hard. Now, only a juman to want me, Onisika, which me, I dear man, the bush yard. The Bessemo and say,
best effort.
Ma, Moma, we no more hammer. As answer, so Obama, what the answer. Obey it near obit me, idea boy, bush and so
hard.
Yakupon superbow. So, oh, yare, and I say, oh, woo, and I say, never born in Subis me, bitch me out as a sent way in answer. And he answered, a bush in your answer, but two on Saturday of Bow. I dear back on so I Japan so bitch me, I actually the man said, oh, but dog, warm mommy, no better chain and crown, senior or dog at the
end.
We in superboy, a man crown so who said, I worry any idea a demo painting of my
foster fathers or
ever bushimo. A member being so now, one year into one corner or titty woman or some
difficult role.
Now, Obama dear, but you bet me a year. But your shemonimonium, one more way be beer, which me a year, or door, any hotel, any
individual and
any sacraments, but yet
God himself.
Obey a sedgeman. But some who say, yet you're also wrong sooner or no, or didn't do by yes, Christo. My Joseph,
the
Ukrainian, and he said, you remember Joseph and Monia, my son, so honor, so not sure, Christo, Nemaka Cranson. And so you behold and say,
some children don't have fathers.
And Korabi, who are near Jason and Waja, a cababi, and I
say,
I would go, and I say, in my born in Sinchino, not when near Japan. That's what near Japan, you come home. Your friend, a job was a senior answer, or more the answer of any, yeah. Yeah, Fred, one more. Well, yeah, movies and TV. I said, so, I'm not more than I want you
buffoons or the guys who
say, a jan, see a japa, dear. Now, nkwaraa no nso a mo ɔne abusua ɔne agya no nso mebɛ ka kyerɛ mo sɛ biribiaa nha mo sɛ mmerɛ bi nso a wo ne agyapa nso a ɛna kyerɛ sɛ nyankopɔn wɔgye wo to mu no ɛnti na wonim sɛ wobɛtumi adi ayɛ wobɛtumi abɛyɛ mo ana bɛtumi abɛyɛ mo a mobɛtumi adi kan na moasesa saa nneɛma yi nso no na ɛnam mo soro nyankopɔn bɛkyerɛ sɛnea ɛhia sɛ abusua bɛtena ase mmeranteɛ no so sɛ ɛnɛ nso a mɛbɛhunu sɛ mo ansa mo ɛhia sɛ bɛbɔ mabusua ho no moyɛ adwuma no so no mosiesie mo ho sɛnema mobɛkɔ sukuu na mobɛsua adeɛ sɛ wokɔ sukuu wɔ university anaasɛ technical school anaasɛ apprenticeship so a anaasɛ biribi ɛte sɛ wei nyinaa so a wei nyinaa sɛ bɛboa ma ɔsiesie ho bɔ mmɔden ara sɛ wo ne nnipa bebree ɛbɛyɛ bɛdi ayɔnkofoɔ ɛbɛyɛ ayɔnkosɛm ɛfa nkwadaa mpo nkwadaa nso no na wei nyinaa sɛ ɛhia sɛ wo ne nnipa bɛdi nkɔmmɔ bɛhwɛ n'anim di nkɔmmɔ na mmerɛ bi nso ne wobɛdi agorɔ anaasɛ na mɛpɛ sɛ mobɛtexi da biara nso bɔ wɔbrɛ abɔ sɛde ɛbɛyɛ a wo nso wobɛyɛ bɛrima no nso a wode ahoteɛ ɛbɛbɔ wɔbrɛbɔ mu na mo nkwadaa nwunaa sɛ mo nyina no nso no sɛnea wadwendwene fa wo papa ho no sɛ wodwene sɛ ɔyɛ anaasɛ ɔnyɛ a mepɛ sɛ mu sɛ mmerɛ sɛ monyini nso a mobɛdwene sɛ mogya yɛ gyepa no nso no hyehyɛ mo adwene sɛ wobɛhyɛ no animuonyam wɔ sɛnea wɔbɛyɛ wɔ brɛ abɔ no nso no wonka sɛneɛ john akyerɛ n sɛ biribiaa ni hɔ a so m'ani kyɛn sɛ mɛte sɛ me mma ɛnante wɔ nokorɛ mu wɔ tenneɛ brɛ abɔ nko a ne adeɛ a animuonyam ko so nkoa bɛtumi deɛ ma wɔagya no nso no menuamɛma no ne anyapa mo asɔre mu nso no ka kyerɛ me sɛ menim sɛ na wopɛ sɛ woyɛ agyapa a wowie pɛyɛ medwene sɛ makoma me sɛmso mepɛ sɛ meyɛ agyapa a wowie pɛyɛ nanso menim sɛ ma moma yɛ nwene sɛ yɛnsua neɛ awiase kyerɛ no nyene nso no na deɛ di ka no so yɛnwene sɛ bɛma yɛdeɛ ne die anigyeɛ ɛbɛma nnipa foforɔ nnipa ho so nokorɛ no so ɛnan sɛ yɛahoɔden nte sɛ yɛagya wɔ soro nanso wɔbɛhyɛ yɛ den ama yɛatumi ayɛ adwuma pa ɛhyɛ mɔbɔ sane sɛ mekae asɛm bi a ɔtwerɛfoɔ bi nso kae wɔ new era mfie atwa mu no nso no ka sɛ mmara na meyɛ akoraa no nso no na yɛbusuafoɔ no yɛte wɔ one bedroom sedan mu nso no na mpɛpa yɛ adwuma ɔyɛ steel worker na anɔpa biara nso na ɔkɔ adwuma anɔpa biara nso na ɔbɛba me nkyɛn na mada kakra na nso no na mehunu sɛ me papa gyina me nkyɛn nso mmerɛ a mesɔre nso no na ɛha me sɛ na ɔgyina me nkyɛn sɛ mepɛ sɛ mada nanso mmerɛ a menyini nso mehunu sɛ mmerɛ bi a na ɔgyina mempa no nkyɛn nso na ɔbɔ mpaeɛ ɛma me anɔpa biara nso mepa bɔ mpaeɛ ma me ɔba mpaeɛ sɛ menya ɛda no nso bɛyɛ da pa ma me sɛ nso nyankopɔn bɛwɔ me ho ban na mɛsua adeɛ na mɛsiesie me ho na mehunu sɛ na anwummerɛ nso wontumi ka ho nso ɔbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn bɛka me ho mfitia sɛ na mente deɛ mɛbɛpa ɛyɛ no asɛ wɔ anɔpa biara na ɔbɔ mpaeɛ ma me no nso ɛmerɛ a mebɛnyini nso mebɛhunu sɛ na ɔdɔ me paa ɛne nanso na ɔdɔ nneɛma mɛnyini nso no wei ne menkakaeɛ a ɛyɛ me nnegyeɛ paa mmerɛ a mebɛnyini a me nso mebɛware yɛ nso mɛwɔ nkwadaa no nso no a me nso mɛkɔ wɔ dan mu sra me nso mɛbɔ mpaeɛ ama wɔ no nso no saa mmerɛ no nso mɛa mebɛhunu sɛnea mɛbɛpa dɔ me paa no nso no ama nso deɛ danseɛ ma ne ba no sɛ nokorɛ meka kyerɛ no sɛ ɛyɛ yesu kristo na ɔbɛba no ɔno na ɔbɛba na ɔde anigye sɛm ɛfa dan kwan nso bɛma no ho ɛnɛ meba nso wei ne nsɛmpatere adwuma nso a nyankopɔn frɛ sɛ wobɛyɛ sɛ wobɛka saa sɛm yi akyerɛ ne nkurɔfoɔ sɛbɛyɛ siesie no adwene sɛbɛyɛ ɔno nso wobɛsiesie no adwene na wasiesie ne ma no nso adwene no sɛ meyɛ wobɛtie ne yesu bɛka kyerɛ no mmerɛ a wɔbɛba no nso no wei ne asɛmpa adwuma a ɛhia sɛ agyapafoɔ nso yɛ nyankopɔn hyɛ mo den na wɔbɛboa mo tumi yɛ saa adwuma yi wɔ yesu kristo din mu amen.
the rolling forth of the Lord's
plan. Is almost inspired by President Monson. Sir, watch Ryan Temple and nine I your war conference session. President Monson, brother, your friend, so I apostle 1963. Now, Temple, do me a nupe and a wobby asin. Now, since I did provost city temple, I can't honour or her edunum. Now, ye be winning no na or her edio son soon and I ye a wobby asin. We Emma ye the Ahumbra same with dear Rusi. Or ha in fear or ha at your orchard, April 3rd, Econi, said a double paper. A magnificent vision was opened. I did ye be Cassia Ebba Joseph Smith New Liver Cadre, I will kidnap temple. Way, ay, bra, now church here, and ye are dedicated temple. Now, sir, and is ready one who a radinizer would not do a table a point a war temple. Now, I jim quane can say. Mama enipa ewo ho nya onwoboa ede onwa ho odin esi den endie ruse na monhwe maji efiwe yatum na medin ebewo han na medam ehwa di enso achre minkrofo ewa njim na sada no adifo titinu bit se Elijah eba ede Safwa yede o temple mubai na yehu bi ewo Quito Ecuador Harare Zimbabwe Belém Brazil and Lima Peru missionaries any asori manu eye nia esi wo Bangkok afie twem o bra ye kan e bodin se babesi temple no na Sister Shirley Senior na niku aye president of Bangkok Temple no the email ebre na busu afo kacho as a bra president Monson ebodin na ifi hon ni don read to me no na krofo enije nkwa onwanda na ebod duba ko ne fan me fre ya sister ma e kacho en on zo fre missions ni na ni yenya asem se missions ni na na onu hruhru onu mpaso sister senior Eka Siriums Eka Chels and Mamun Kwakawe and missionary penny for Nanase missionary Aswayan. Na Sunsum I am confident and Awunya and Sunsum Martin Kakas here Nasana Sa Yakuma Muni a Fiemu and Ahubuana any Atinke free a throne. Ebebra Onwa Yakasi a busy temple on Hon. Sister Senior Enya. I should say, be a not watch or be on bra or church and a man. Not a temple, no, ever one more. I should say, make your child say, who move our temple, who are temple. Now say, almost I should say, no more, on who on one who our temple. Now, almost at that, on where you are sorry, money, a sorry man, so on be who are sorry. Now, almost sister, on my bra bo. Bibi on be a na onwe timi but I no. Me and then ya may shamu anope is that ye mubia baby at tibia see a behu ye hu ewa temple num. President Monson Eka se kopim se ubeko a radini fien na wakwa ji bibi and shabia or hobia a chemun. Unji bibia a sorry no ewa maun na. Na dia eboye ma ya sori ye dimu ne se ye ba kwa jinsha ewo tempo if e jankopon fi na e famsa ye di ye ewiase boni ewo ho no sanso na ye di at kunkrumu na I did for cancer Joseph Smith e kan obada e watcho Kronkron apamda dem no ekaze ehun enyankopon botae a oho ma se ye bosu ema onwonwawu na ema ehun kwame ye ajinkwa wo ma Zion beposu no erade no aboa ehia ne ma na wa mon ne a ehia sikasemu ene ɛne sɛ yɛbɛyere ɛho no yɛtumi ayɛ tempo mu adwuma ma ɔnwa ɛte ase ne ɔnwa ɔnwa awu ɛsiane sɛ yesu kristo asɔre no aba bio no nti no yɛnim abrabɔ botaeɛ awurade ne nkwagye nhyehyɛeɛ ɔwɔ ma ne ma ɛna agyenkwa no nso adi a mpata a ɔyɛ maeɛ ne abusua nso hia ahia wɔ ɛsoro nhyehyɛeɛ mu na ɛno nti na abafo nneɛma bebree aba sɛ yɛbɛtumi de ayɛ abusua din ahwehwɛ ɛma ɛboa ma yɛhu sɛ saa berɛ yɛ berɛ a nhyira wɔ mu sen biribiara no na m'ani gye ho sɛ asɔre ma ɛyerɛ ho no ɔwo hyehyɛhyɛ ɔwoayefo mu ne ɔwo nanam din na ɔwo bɛkɔ tempo akɔyɛ asubɔ na ɔwo ayɛ sunsum kronkron no wɔ tempo ama ɔwo ɔwo awu sɛne agyenkwa no kaa sɛ agyenkwa ɛwɔ Zion bepɔ no sɛ kwan bɛn so ne yɛsiesie ho ma sɛ yɛbɛkɔ tempo ɛwɔ sɛ yɛho ne ho hia sɛ yɛbɛkɔ tem Doctrine and Covenant 97 ɛka sɛ na sɛnea me nkurɔfoɔ yi ɔwo ɛbɛsi ɛdan wei ama ɛwɔ awurade no di mu na ɔwo ma adebɔne biara a ɛho nte ɛma ɛdan no mu na ɔwo mɛsɛe dan no mɛ ɛneonyam bɛba abɛtena ɛmu na 1891 na enkosi 1891 na asɔre difo na na assign temporary recommend as say ya the ama bishop ni stake president ya pepper say asɔre ema no ebe yiro hu no nwa edi nukre eti ohu no nwa nya temporary recommend na memum no menye ohu say temple no be e won ewa ma e wo say wo yiro hu na asɔre ma woni wo bishop ebe ye man wetimi aboa na wetimi nya temple recommend na wetimi nu hu obone bia na we kesa odo wazo hu bone beche wa hu na o ma obone bia wo ye na se nwe peye no e be si ukwa ma wo kwa temple ajenkwa no mpata no I will hold my Yanko Pomena. Now, Sadia, oh, yeah, you know, a hot mama, a boy, oh, my, a new one who ye. Now, trust on no, I can't say. Impose a bonny bayer, cocoa, a bit me a bayer, fit a fitter to say Sukotria, and I may a redeeming cabin. Now, a shamo bosses, a woody abra papa, a de a nijabe bra, no a bush for. Asɔre ma mpanyinfoɔ ne mmɔfra sɛ ɔmotumi gye temple recommend no nsɛm misa nano a ɛma yɛ awerɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn gyidi a ɛwɔ no mu ne Yesu Kristo mu ɛne sɛ yɛbɛnya sunsum kronkron nso aka ɛ ho nhyira a ɛfiri temple no ba no dɔɔso ne titiri no ɛne sɛ yebenya ayeye de a ebema yen akotre nyankopon chen de na na efa bibia ze yeba beye apam na ye ni ye diso se emfa sani emani na ye ye ewo temple no ema onwa ewu no eye na esubo esubo ene confirmation Brigham Young eka se ayade baako ɛna nke awurade no ɛbɛyɛ ma ewiase ɛma ɛnya a ne werɛ bɛfi a wanyɛ a ɛbɛ ne nyinaa bɛba bɛyɛ aboa ma wo kwagye aba a ne nyinaa wɔ awurade no mu asɔre mpanyinfoɔ a ɛwɔ stakes wards ɛne quorum ɛne mpanyinfoɔ nyinaa ne ɛnsɔre dɛm nyinaa awurade no ɛhyehyɛn bibia wɔ temple abusua no wɔ temple mu nti na ɛyɛ akoma abubuo ne sunsum a ɛnu ne ho ɛna awurade ne ɛhwehwɛ ɛwɔ ne fie hɔ no yɛnim sɛ nyankopɔn ɔnyiyi nipa mu na adeɛ baako a m'ani gye wɔ temple mu sɛ yɛnya ɛkɔ ɔwo ɛkɔtena mu nyinaa no yɛnhyehyɛ obi sɛ wɔwɔ sika anaasɛ ahia no anaasɛ biribi yɛn nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ wɔ awurade no mu obiara asiesie ne ho fitaa mu agyina hɔ sɛ yɛn ho te ne yɛdi nokora na yɛtena ɛbɛn yɛn ho ɛne ɔpɛpa wɔ yɛakoma mu sɛ yɛbɛte yɛn ho ɛwɔ nyankopɔn mmamaa ne mmarima a ne agya ɔdɔ yɛn sɛnea awiase mu nyinaa no empen fo efa ayes ayedo ne apam wo temple mun etimi ko nyankopon che na yebetimi ene no atna afebo onwo yes adewe ewo ceiling room afa ewo temple ewo homa temple members bia na se onwo ko nya apam iwe ya onhu onhu ewo temple no ahwehwe na ehwe onhu no na se onwo age na hon ma onhu onmu ewo ahwehwe ni mie nu nyaa mu a obeka se onwo susum no ko akiri kra na akira se age hon ma onwo ababesin ko nyina me yehu se apam a yahwehwe no a kind nine who boom echo. I want to toss on a who here pa age na honmo, sir. Who our temple number President Howard W. Hunter echo to your foster our bra or bumpire Kedlan temple, Prophet Joseph Smith, and a cancer. I did with our December demand a empire a castle a. A buyer so a boy, Ankra Crani, a bush and fooling, and say ye nipper, a numb as of dear to me, a radino, a dear mercy and fenya juma or temple. Ye bear ye one year, a bear ye say ye bush section 109, near tea near present hunter, a can say ye bema temple of a radi temple, no, a jahoy ye a sorry man. A Sanchez say ye de ye de nasi. Nature, a church, and my auntie, I will be as soon. I'm not my brother booming, and I remember baby, I'm in Benya as soon, dear. I will be as smart or how come. Eh, that, sir, Ubinya, Ubij, we are soon, how na, I will, which in our court temple. Now, your court temple, a boy, me, ye to me, a year, Susan Kunku, nothing. Na ebru on ma na enema ade atwa ye ne onwa a ewukon mu no e ba ba ekitikiti na ye nya emwa ewo bra ye ye adwuma wo Mount Zion nansen ye general authority bi e papa enen ma me ekwozo onkwa kwoye ceiling ewo ceiling room na onwie ye na onhwe ahwe mu no ohu se na obi enim ewo ahwehwe mu ana sa enim no eni dem hon bio na onwo eye enipa na onwo ewuko na onwo enim aba hon na onwo beye sa aye de ma men embu no bofia ebo aye gi ewo temple bra aye adwuma ma on mesems mun hu se mo be hu hie se mo na mbeko tempo mo mompa ye na mo nhye niema o mabrabo mu na mo mompa ye na mo nkohu mu bishop president thomas s Monson eka se bibie ni won ma hu hia eye botae se obeye wadwuma akoso ubenya sa botae sinse obeko tempo president any hiring ekwa ye super fiji tempo no menen na ko na na eye da kronkron as an iron enya as tin cancer I was ye yes ade no e wo asu ensukese bi ana e ba beto na ye ma abambo sunsun ni hunemu ebo a asori mani missionaries na yetimi esa eye this as a Fuji temple no che nyankopon sa na ye baabi a betimi onwe ho no betimi atwe on ho afri o how mu akwakogye emwa bra 18 2000 June 2000 bra na ye sign a dedicated sa temple na bio na temple emras emradi ni for yet parliamentarians na onwo soja fu akwa kofa on ena onsi onu mo bmp enti ehe na me na me ye area president ye koko hu soja fu no ekwachira on ade kwa ye baba be ye no na onu so mbebwa nemum na eha on ze president god be hinkle ahwa na bibia kwa enti na onu ye se nipa kakra bi na emra no ma me ye dedication na onwe ka ze obi a oba be jina temple no echi bia no wahwe ana bibia yen present Hinckley ka ze okay ye be en kitu abi ye temple presidency any empenifu e ho no kakra bi na emom no osan kasi mu kasi se se ye dedicated temple no dia ye be ye ade na ye frɛ no cornerstone ceremony if se Yesu Kristo e na oyɛ fapem e wo asɔre no Brian Kwa Abontin Kwa Fapim Ayedien na asori ni kwalani at some trefo ni bie ni honum na ye ye kukudru edi eradin emranson President Hinckley eka se ubie ni honum a otisenu ubie ni obeyetisenu ubie ni obeyetisenu na nyankopon na ye danase ewo ordinary ba doba no emae na ordinary kra eto senior yenso ye betimi atanase na ono na nimu ena ye re na ye gidie wo menu anu ma ne mema me bompa ye se ye mu bia ebe ye ntisan bia ewo ya brabo mu ne ehu ye hu ewo temple kronkron na ye yesa no ye betimi aye botai kronkron na eboa emi yesu ibuabo ye hu ne ebusuafo ne akonye ehira na erade ne na sori no e betimi dia man ewo sa brabo em ene dankwa midi ma dance Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker,
President Udoff, Second Council of First Presidency, Okase Wia, Choir for the Betunium, Rock of Salvation, Okase Wia, Omotunium Wia, Sister McConkey, Ebebo Empire, so I chat to Amai, President Udoff.
Thank you, President Monson, for
President Monson, Uda Temple Edi Achere Enshira Emma Riasim Nina any in Krona Temple no Yibisi Ewasono. My dear Minyanum Adophonum Ebra Misuano and Noma Bakwa Kakrano na eye adia na enyane mi free mi nae mu na eye adia ebodede se aye se die ntokwamu omototutu to paye a ese se enomonomam na na efe yenyina no mene yene ye ye maame no ye bedwane akoko sie ewo baabi a ebebo ye ho ban se de be a omotot Omututu paye no a en kunyen anase en hayen na na yenyina na ye fresh idea we Christ Christmas ayi eduana ya na esi no na samre na medin fie nan pe enso na eye ntokwamu na ekura na eben ye e babia na yetu no na ye fresh hot dressing na omo moti ho no na omo hu emu bebre saadi bebre ai omo tototo paye na esese normal ekunkum nipa samsen na ntokwa eko no nti esei kroni nyina na sa kroi edi kan no sa kroi na na eye fe panti na omo fre no se bebi a efe yi no efe omo se na da kope Efe Eric Kessner Eka Tras Eka se Edi ye de infie pem pem NAC na mum da kope enumere ba kope ene de se sacroi na na mintimi engine sebra sabre no se ne enipa etimi esese enoma sa Dear na etwe ho hie nyina no na aye se de unhu anida so bia wom na nanse me sa course addressing crew you know if a ye infie aduoson etwe mu na na me sa ko ho no mu be bia na ye friend se e ho no efe no efe de na omo sa si crew no mpo na efe kra de aye fe esen senetie and sana na omo to paye no na esese no mo hono na sorry bi o friend no yi lutra sorry na na eye ade a na eye ade a sorry dan eye dance room ko na omo se no na nansia no omo ye omo adwen se Omesan si sa sorry bi no na edi kan e bra na omototo to paye firish wiem hyen no a esai kro no efe omude emoba omude si dan no esie ye e bra na omokontokwa no na omuwi omokontokwa no we no mose sa moba ni bi esi e dan no na sa moma no eye tuntum a sisi a ohu no wo e dan na omasan si no foforo no na eno no sa boba ye eka ye se Into kwasi hano ena esama ye ena nida so se eni pampo etimi esanso esi adie free o esono mu na etimi ede adia ebom efe die asan ye fe na ekro no emani nyina abo homu homoden aye esansi enoma nipa ese no kra na bra medwene sem ho no Konkrono kame. Ese se enipa ebetimi afa enoma ebubu asei ewo krom na o ma san so esi bibi fefefe eko ewie mu no empo se na nyankopon owo so on timi ensi yen ya brabo ye ye mu aya yen so ye bubu no nyankopon so ebetimi esi yen emfa ho sene ya brabo ebubu emfa ho sene ye bone eso and fahoni ya real ho anase nye ye komu bia no anase ya koma ebubu empo omu a omu ni edaso no a omu eti ahochire mu no a omu ye bone kesie anase omu apo nyankopon no nyankopon betimi asan so esi omu biem sene that it cannot be or say be bien ho a say ya on timi sanye ni biem en sempane free trust am ni say enam nyankopon en sempa na odemaye no nti no ah ne doba e Christo e be wumaye no nti no ye nyina ye betimi every ye boni mu na ye ba kronkron mu ye betimi nso afa bibia ye komu no na yetimi anya dankwa na yetimi anya nyakopon enimo nyamsuru nkono ebra kristo ewo asasizu no onya opo omo empenyo aso empenyo na omo kristo bre no na ohun se na empenyifo no mpese na Kristo ede ne ho bebo adiboyefo na ayese omu hu ne se Kristo ejiji abo adiboyefo so na mpo na omu jidi se e kwan pa ye fa so eboa omo omu dibone no e wo se nke etimi etia omo anase ye sere wo omo anase ye de ye po omo kra na efra efe ohun sani e na omo ye no Kristo e ka se mumu me ma ben a owo enwan mebre a ohwere baako onja eduokunu kunu no woho na onko hwe baako na waye ne kopem so bi hu no na se ohun na ono de nwan betune na odbenya enigie na emre bebre a etwem no ya cheche sa ansemwe mu se yenkohwehwe omo a omo ayire efri asori nim a omo nma asori ana se omo a omo ni asori mu en eye no kwese sa we ye na de e ba ma adwen no se e bi nka ho ana e betima ye se na Kristo de ne di ka won adwen mu se o che ye se ne ye ye hu dwanfo adwanhwefo pano ebia na odi adanse efa nyankopon edo a omoma omo a omayira no ebitima ba se Kristo na nyankopon ebia na Kristo pese o che se nyankopon nim omo a omayira na obehwehwe omo na obetene obetwen aben omo na obegye omo se etisadia edebe na wo se odwan na wayira no eye serebe obenya osoro mwa e wo se ohun bibi ohun efiye ba dwemba e yusu ana e wo se onya obi a obekyekye ne kwan na e wo se odwan yi e wo nimde esoro nko a etimidi eye bibi ana de bi e wo se onwan hwe odwan yi a wayire obeye nipa ebeye dwan titiru bi ana de bi entisa de odwan no ene de ntia ehia se obehwe ne se onwan hwe fo pa no edo odwan na wayira no nti asemwe a Kristo e cheche mu ye no eno ne ade ba ko a ema enida so soronko se yeye agye nkwan no a oye edwan hwe fo pa no oni ye nyina onim baako na wayira no onim se yayira onim ba bia ye wo onim yare ho onim ye de empo ye hu onim ne e han enfa ho ne e kwan aye fa so yiraye se ya ye nka se ye bone anase bibi enti onfa eno no ho de ehia ne ne se uye ne ba na odo na odo ne ma na enam se odo woni ti no oba be hwehwe wo na odo be to ne konso na obenya enigie na odo wo be fia na obeka ache nyina munyina amoni nyina enya enigie na ma nya mehume dwan a na wayera no na mo ba dwun se debe ne hia wo emu debe na wo se nwan ne ho ebia wo se meye de meye bibi kakra chen se me twen se Kristo baba hwehwe me se bra nyankopon ehia se nyina beba ne chen no on pian ye se yemra ne chen keke se yem pese beba ne chen a on hye ye so se yemra ne chen nti debe na wo se ye oh no do what can I say o se danu ho bremu twen ban me so wo twen ban me a meso ma twen aban wo sa na ye chire ne se ye so ye pese obe hwehwe ye ehia gidi kakra na ma me mbo hu so wo ntimi nya gidi sese a shasie ewo enidaso mu so wo ntimi nka se unnim se nyakopon ho a nya enidaso se owo ho nya e wo se unya opese obegie di eno no ehia na saa enidaso hinu efe ko nyakopon ho na ono no bechre ne do e wo wuso na obe shasie se obohwehwe emre betwem no wankasa obehu ne nsa e wo abrabo mu obehu ne do na obenya opese obenyante e wo ne han mu na watimi adi nachi na we wanyini ewo jidie mu ebra otu anamu ye fresa anamu tuo yi ewo jidie mu no se sutie enye sutie enye ade a ye tati ne bebre na sen na mum sutie eye ade a ehia ewo Yesu Kristo sempani mu e san se yenim se enam Yesu Kristo owo no enipa nyina benya dankwa se omuji omuye sutie ema emra ene ayeyade a ewo sempani mu ebra ye nyini ewo jidie mu no ewo se yetimi ekoso eye enoma e kire jidie anu edi kan me kan German for ensemble a church for be or can be be now on also that so or can send me or German or can say escape putis is mancutis moa monte or sir a himem castano speak the celestial language German a yesura himem castas a montia mamuncia masia or can say nothing good unless you do it bibia ni hoa a ye e gise waye menemu yebetimi akasa afa honhum no mamu yebetimi aka ensem ama nipa ai nyanigie yebetimi ai sundaye afa asuro himemu a Yesu Kristo koso esi ama yeno na se ye gidie ansesa yabrabo se enoma ye gidi no antre ye nkwan a na ne osom na ye som no e ye kwa na se ye gidi ne enwu ya ene ye enye adepa na e wanhwe no hu ya yanhwe ni ya e bekọ sutie ene ade a e ye moja e ma gidi e ye enam gidi so ena ye timi eboa boa or hain ewo ya brabo mu empo ejuba bi wa ya yenti suti ase yehu se ebi sa suti ye enon ye enye ade ye betimi e de akoba bi yetimi e ka se ye ji eyi emrasem ne edi keke na ye pese ye kan se jidie no e chire edo em a efri nyankopon ho se de be ya ebe boaye e wa asase so enti na o ma opesi is nya sutie no ye hia ebrebi wo ho a ya na ye hia se ye betia yen se ye be nu ye ho ye wo ebi mu a Jesus akwan yi so ene ebe o metima fa so no ne mom ye wo kwan foforo so ni a enti ye di nyankopon mran samson enam se ebi ana se ye yesu tie no enye se ne ye mia ye ne enye bibia ye nye empo eyi yesu tie eye ekwan bi so ye fa so hu se we any idea nyankopon e de ebo ye nyankopon a owo so ne boy ono ne yeja owo so ye ne honhom ema we inti ye wo normal strong kon a ode boy en a ono no ankasa wo wish she amayen inti ye wo nyankopon honhom ewo ye mu ebra e wa asase so empo no ya dwen any ye normal bi no ebe ma eye bone en ye fri nyankopon chen na asase ene futu na ewo no ebe ma ye kra edi yao ama yen kai se ye nyankopon ba ene ni ntia ye was asisu na we nyina no en sesa ne ye ne kra ni se ye sronko and the moment we choose to incline our hearts to our beloved Savior, kuma ema Kristo a na ye bekoso aye ne suafo a bibisronkon esi nyakopon odono ebe hye yakomem na ebe ma no krono eba yadwem na efen ye nya opese nyenye boni biem na ye mpese ye befa esumu biemu ye behu se sutie enye asuntwen nemom e yade a eseye ade a emaye ei ekọ dankwan mu na kakra no ade a na e haye no e twenye ko obone mu no e be firi ho no mo empo nie ye pese nie eja ne pese ye no a honhom na ode amaye no eno no ededi na efe ye papanko na ye pese ye menua ma ne mema menam menua manam fofo medi adansie se nyankopon ehu ye sene yetie and na ohu se yeso ye hu hia se oba be hwe ye ebru bi ha ebu hu se ya brabo asai ubadwen se maye bone ntimisuro me bufuo na medi ya na se ensembebre wo mabrabo mu na senye onyanfro proper no correction ne dwan wayere no se ye ben ye di yakoma bekọ ejankwan no a ebe hwe ajenkwan na oba be hwe ye oba be gie oba be maye so na ode ye beto na beti so na ode ye bekọ fie se nipampo etimi efa emoba a asei na omusanso FC dia empo yensu ebetima nya enidaso eni gidie se yeja owo suru no obetimi enso asanso SC ya brabo a ebubu emu no na nakwan no opese ohyehyeyen na yeye bibisuronko na yeye nipa suronko esen ni yeye no anamo bia yebetu bie no yebenyini yebetimi aye bibisuronko na yenye nigie suronko ewo ebraye bonu na yetima yede opese yeye no we ni ma dance die menhira ene mempae bo ewo yesu kristo din suronko ni mu Amen.
Our Father in heaven, it is with gratitude that we come to the conclusion of this meeting where we have felt the Spirit of the Lord in rich abundance.
Se ode odoba kro emaye na obi wumaye ewo asenu yanso na ye kansa ansemwe ewo yeja ye jinkwani edim empo Yesu Kristu. Amen.
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.